ntunga ikinyabu zima cyose gifite iki gitunga
nta cyonso wana cyubu ngubu uri cyamasoye ngateneye kureba ngwa nyurwe maze nizihirwe menye neza icyo umutima ushaka guhorana akanyamuneza
ndagukunda yawe inkuza umutima kwimbwire kenshi maze ndyoherwe
yonjesa
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 ameze
nk'uwiyicariye